abandonner sans pour autant savoir pourquoi. Tu t'abandonnes totalement à l'univers tout puissant et tu te laisses dériver avec le courant.
102.4 FM.
Some called it love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket, there a devil BDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it ready, love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat off while I was cunning like a rat. Smiling gaily, looked her in the eye. I felt in my pocket he loved me or die. History one to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. lovely town, that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive, priests come running 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I seen Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum, I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath, I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet, in the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too, oh, cause she died from a bad hoodoo.
L'autre soir, sur une balançoire en forme d'ambulance. Accroche-toi, tes mots sur mon cœur, ou lâche-toi et pars comme un planeur. Un jour, les papas s'en vont.
Facile d'émettre en modulation de fréquence. Il faut une antenne bien placée, un émetteur, un micro, un casque et un tourne-disque. Le problème, c'est que si tout le monde peut faire de la radio, il n'y a pas techniquement de place pour tous sur la bande FM.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Principe Actif.
Principe Actif, le mix des cultures.
Oh, ils sont nés à Mazakale. Oh, sangulo ma pepe kale. Sili benwa
Ionizer. Eh, kizamani, kutoa kadi na maua.
Sili benwa,
wanataka mani, ukilipa unakwarua.
Sili benwa,
ufundi kitandani, soma nguvu kujikamua.
Sili benwa,
unafika ndani, kuja tomasa unachanua.
Sili benwa,
wanawake wa leo, wanataka mikakati. Zogaji, akia Mungu wapati.
Silipendwa,
na mapenzi ya video yata kutoa kamasi. Eti nikinywa maji na kuona kwenye glasi.
Silipendwa,
kupiga chabo geto.
Silipendwa,
kono na deto.
Silipendwa,
soche na kapeto.
Silipendwa,
maje ina mobeto.
Silipendwa, oh, iso ni sama za kale. Oh, 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 sambulo mapepe kale.
Bolingolo molo.
Silipendwa,
twanga chipolo polo.
Silipendwa,
Kandoro.
Silipendwa,
Simba wa Morogoro.
Silipendwa,
tani spati sukari kuru kabisa.
Silipendwa,
hivi yuko wapi MB Dogo Latifa.
Silipendwa,
babu tale wapi papa misifa.
Silipendwa,
squeezy party atwenda giki bisa.
Silipendwa,
mpira na pele.
Silipendwa,
tanu na nyerere.
Silipendwa,
achangedere.
Silipendwa,
alusi mabere.
Silipendwa,
eti uze nyumba wekeshi mapa. Lazimishe ale kukata. Sabuni kicherema.
Silipendwa,
mabanda ya sinema.
Silipendwa,
kipumba na mlema.
Silipendwa,
Diamond na wema.
Silipendwa, oh, iso ni sama za kale.
Sama za zamani.
Sambulo mapepe kale.
Kale yo
nagina sogirogi.
Silipendwa,
chanali analogi.
Silipendwa,
ofisa saibogi.
Silipendwa,
panda meanodi.
Silipendwa, unani bipungu pigie umeiweka vocha.
Chano
ule wewe lipe mie umeniona rofa.
Tena
na madada wenye majina, acheni visa. Unaita ukaledina, unakwenda tisa. Nywele za kichina, pochi za kwazima. Zena na betina, bashite kwa jima.
Iso ni sama za kame.
Sama za zamani.
Sambulo mapepe kale.
Na mitaba chani. TV kwa jirani. Habira ifani. Asari haifani.
Ya nini kunichunguza na ishi wapi? Nala chapati kwa maini ya umakati. Kuto kunikalia chini unakamati. Oh ya rabi masikini kunizihaki. Mapangala,
silipendwa,
kifanki kajala,
silipendwa,
onyango na jangala,
silipendwa,
lufufu mkandala,
silipendwa,
jeni ni vidomo domo, utupia ni tunguli, kisa pesa za mgomo, msimu wa makufuli,
bongo mani yondo,
silipendwa,
sikinde msondo,
silipendwa,
magari ya udongo,
silipendwa,
abu waloli yondo, silipendwa,
oh, oh, oh. isoni sa masaka ni nivu magasana oh sangulo mapepe kale yo tiviza kichoko wakina mando yo silipendwa kina iobo silipendwa kina tupogo silipendwa
eti msiba ukiona bundi unataka kupagawa tulale makundi makundi kuopa papo kubawa suwe Zuna, eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna malinda Didi ya mini dada
Silipendwa
Miuno ya ichi baba
Silipendwa
Domo cha ijabu
Silipendwa
Michezo ya kibaba baba
Silipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Silipendwa
Hizi zama zama kufuli siza jakaya
Silipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
Silipendwa
Fika tunivya madenge baba ubaya
Silipendwa
Wagop chungu Mr. Bini Wapi bambo Wale wasamiaji wa melini Wase wangambo Ifiyo kwa pibejamini Wamambo jambo Wapete na muaporini Fita na rango Nanda mjela jela
Silipendwa
Kidali kongolela
Silipendwa
Maxi na zembwela
Silipendwa
Yumane chana fela
Silipendwa Iso ni sama za kale
Sama za zamani
Sambulo mapepe kale
Kamandada zinunda
Silipendwa
Alumanzira ndumba
Silipendwa
Simbu za dole gumba
Silipendwa
Johari na kanumba Silipendwa
Wasafi
The rise of strife when beauty's drop fall.
limited measure, bodice bow. Squeeze it up and steal the show. Build the temple, they will come. Sink the ships and they will run. To your parlor, to your face, to your palace, to your face. Separate senses, separate self, none the wiser to your health. Image printing on their eyes, flashing superficial guise. Peroxide, formaldehyde, body image genocide. Carbon copy, faker's face, nylon neutered, angel's mace. Drape her in a doggy bag, if she begs a good girl's bag. Oil and slick 'em from the suits, waste away and fill their boots. Generations on facade, every station's playing card. Sickly dwelling in your shell, take a laxer, go to hell.
Le mix des cultures.
What up, son? We in Brooklyn. It's early in the morning. I could get up on my street fame. Can it be that it was all so simple then? Look into the sky and ask, could I get a single cent? Your second